vigere no binywe zato gamba nzije tugende non sibe mikona kando yato gamba tuzanye bikonde nalinkwe size ovenda bikanga munda wafuka gusode wansubiso mchele nenyama mukuzibula waleta lumonde wanimbalavo ngo mutima gwo muchafo wafuka balavo ngo tunulangalievo amenvu galito gamaze muchibanyi ngatukulava nevikutano sakupali amenvu 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 gali mukala ya yelo obwavu mugongo nkutula sine chokukola ewangu oyagala okusula lumuntu onona ye otunyiga enjala enkute nkeketa ompadde swit okimala n'emirembe gyote gikyanzi kusa wanimbalavo ngo mutima gwo muchafo wafuka balavo ngo tunulangalievo amenvu galito gamaze muchibanyi ngatukulava nevikutano sakupali amenvu 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 gali mukala ya yelo
amenvu bagamala wabamunga mwebase tetubaleka bagalye gabatuge obuwanguzi bucha yadde buise tetulwana naye tukozese mitwe
bwe banonya omululu ne batusuza bwe batuka wakulu ne batukonkonya fe bantu bawansi be mutulukunya naye nga biweddewo Amenvu, galito gamaze muchibanyi, ngatukulava.